how PlayJams.com.
Man over here, fuck. Boy, this Zambia. Let's do this, y'all. Hey.
Ndalama hiyo sebo ina program. National budget wa mapanga program. Chila mtu afanika na program. Kutificho kelele wa ipanga program.
Boy, this Zambia.
Program. Iwe, hey. Budgeting.
Ndalama ziri zonze zinkara na budgeting. Gasuzi wa venikamba. Join us imazi. Uza japo ya zache pa maplesha pe manzi. Suza kakula pona mtu iwe kansi. Wata wopempa waponyele kuwaya. Waziziwa kutifima mfuta vintu baya. Fanika kukwesa kaduta chikanga na dola na yeve imafunda usiku ukagona kuseni no kuacha kuzipeza na 50 paka papite zaka tipala ukadeli mumatika titiaka akutiche zingene mutumba makamaka himself himself.
Ndarama hiyo sebo ina program. National budget wa mapanga program. Chila mtu afanika na program. Kutivicho kelele woi panga program. Iwe panga budgeti. Mwana wava Eva. Listen. Bazeti woi iwe ni haso. Kutupeze ko something ni kulimba. Gatulibe mafundishi waone kila. Wagelo na wagai wakuwelelela. Wakufaka kugroup kwa smas. Waivala zako iwe wamatenga. Chili bwanji hapa munale koposha. Oloka message kamo ningi keka. Wa Kenneth na Mwansa kapwepo. Potenga independence wanapanga program. Na ine natumila wa DJ. Popwela kurekodia na wapangisa program. Ndarama hiyo sebo ina program. National budget wa mapanga program. Chila mtu afanika na program. Kutivicho kelele woi panga program. Program. Iwe panga
yeah,
budget
yeah. Let's filter for me like. Listen to this one. Mbuka kachelo yose kumachacha. 99 jobs eche kuru pari ya mangucha. Akaripa wadeka na nero standard ilipucha. Na believer mkubo mbesha na ni one day mkocha. Life is a lesson, survive with teacher. I'm a dream chaser, don't say no kupanga mangucha. Shaisa mkwa ngala mulu saka. Na kunkamani no kususha fiaka saka. Pandalama pena tulaluka masilefu. Echo bambi watu mwena tituri masafu. Ndalama yose ya likwata program. Echo ndabombesha pakusange ya boom.
Ndalama hiyo sebo ina program. National budget wa mapanga program. Chila mtu afanika na program. Kutificho kelele woi panga program. Program. Iwe panga budget. Mwana wava Eva.
Need future for me life.
Boy D Zambia. Ha, thank you for this one DJ. Yeah, Sam C.
CoPlayJams.com.